Penthouselambio.com.
Dine, Kumbwe Imuna, K-Mix in the building.
Antonio, mama, mama, yeah.
Apanga beat in Indani.
Apanga beat in Shippu.
Msipu on the 1-2s. Let's do this.
Let's go wanga. Madari so wanga.
Tina kumana che kuma nightclub, kuma jensi vasamba kumanja kutapu. Shani mwaiche na tibwanji wa king, ukachoka panja boy kama nsimi. Anifu sazina na tindine Dennis, ati nice one mwati umwa mama Hennes. Kale wangu ni nangati yes, ati ndine mulendo ni nkala paze Dennis. Nifuna woni shoke la konsomba, achosa 50 kwa cha yasoti mchibomba. Chenji uza kwele lamo na kahonda, unga jele mofitumbua olochema pomba. Pola hila na ati nipaseko namba, diana nisakirila joku mkamba. Ni sevenza ndine civiliani, na madamu wa mangako braziliani. Nanga waiva ntuvena vezo kambati.
Nanga mtimu mama muli enzeru ya hii.
Nanga
Ezo gamba timu mwa muri ya pindu ya hii.
Napeza mogelo mvesesa Osatika janeze na kokenzo jesesa. Same thing every time kango pepesa. Kuniondeka vovala ningo chepesa. Mumo anapeza mo contract bakamba. Nishiasa kila mabriklea na maplamba. Madaka boy na mahelpa ya makapenta. Azambo chosa ya maunga na kapenta. Asa kila futivali ten wali willing. Havapeleke kuchadiza kulimiling. Na vakazi vavidi opika pika. Stinga tie ticket yopita pita. First day mowa unapaka over. Sunday atitieti kapempele Jehovah. Kambaka mowa ine ninaziwa church. Jine pasta banda na pa Google you can search. Nanga waiva tuvena vizu kambati. Tembo Pambubwi, Richard Kanavisa, Ka Richard Ngombe, Be Free Shopping Center, Asilot SOS. Let's do this. Let's take it to the top.
This one is a massive exclusive music production.
Download music at DenHouseLambio.com.